yewtere sukaɓe mal fu.
Gomijo lotto sababu sukaɓe wasa jangude won ko holti ardiɓe service action social e wimaɓe ɓeɗo sukaɓe nawturki noon tafun jandeji galle yalla eɓe ɓeydoro faamu. Keɗanna Cembo Traoré o yuɓna golleji nokku egguɓe gonɓe Bamako o keƴaɗo ɗum gollida humaninde faabaji.
Mi waɗi madaraji me jantidi e hoore me kappuɓe ɓe waɗa hen haala fu sukaɓe lekkol ɓe fuɗɗitikin jande hannde nde cuuɗi lekkol CMA 1 ka e CMA B sowon ko ɗum ɗo fuɗɗikin jande nde cuuɗi lekkol gouvernement
ka noon kanko yuɓɓino golleji o na metta banggal telaji yogaji hono woɗɗugol jangnire ɗe e telaji ɓili ɗi transport ɓeɗe sukaɓe egguɓe ɓe ndenno yila gollire nde yo jangnirɗe juyne jaati nokkuɗo egguɓe ɓe goni saabi ɓeɗo sukaɓe ɓe.
Meɗe jogui cuuɗi lekkol ko heewi somi heeɓi balleku meɗe wawi jokkude jande amenne ɗum wela amen sanne.
So banggal sukaɓe e saraɓe mabɓe gomijo no hani jaati yettede ɓe foof no huyani ɗum. Hon kanko Aishata Diallo surbajo mo duuɓi sappo tati iwɗo boni nokku gonɗo le laamu moti holitiɗo sanne kuyam muɗum.
Mi weltikin sanne mi ɓamegol ngol école saabu dene mi hani yiɗe cuuɗi tati noon hikka miɗe miilidu yaade yeeso.
Micitinani wiide addadu sukaɓe egguɓe ɓe heɓali hinari jande ñande foof no ɓeydo yaade immadaraji heftagol jaam e ndenago le raison ngaji ɗi waydinana ko woodi e tawede foof
yewtere sukaɓe mal fu wonno